This is a DJ Marcus production.
Zlouder.com.
The young student champion.
Amayo wako angonila. Mwana wanga tekanya. Iti chalo ni chovuta. Umafuna chekuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri. Your lifestyle, your konda, my sister is a kuletelela. Don't you know that you're beautiful? But also so well as a beauty act. Aba my guys in the barong, wama funa cheku sobela. Wama funa cheku tobela. Baku sili zila tawiwe ya. Amayo wako angonila. Mwana wanga tekanya. Iti chalo ni chovuta. Uma funa cheku sobe. Uma konda kusobe. Umama konda kusobe. Uma konda kusobe. Umama konda kusobe.
She limos your body too fine. 10 out of 10 and I wish you were mine. Problem made it, chabegi mozi. Umafuna cheku sobela. Mamuna mama kwela cheku tobela. Umafuna chabeba chikwela. Baby girl, you should see past your makeup. My sobela yako, they don't please your makeup. My sobela yako, they don't please your makeup.
The undisputed champion.
Amayo wako angonila. Mwana wanga tekanya. Iti chalo ni chovuta. Umafuna chekuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri.
The life you know is not the life you know. My sister, you have to be wise. You have to look out for them guys. Bafuna chekuzuri life. Bafuna chekuzuri life. Make up your mind, please. Make up your mind, please. Your mother is praying for you.
Amayo wako angonila. Mwana wanga tekanya. Iti chalo ni chovuta. Umafuna chekuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri. Amayo wako angonila. Mwana wanga tekanya. Iti chalo ni chovuta. Umafuna chekuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri. Amayo wako angonila. Mwana wanga tekanya. Iti chalo ni chovuta. Umafuna chekuzuri. Umakonda kuzuri. Umama konda kuzuri.
Exclusive to zlouder.com.